Sathi shwi melin pega Malimingi melin cheke Malimingi ngegi pele Malimingi ngegi pele Sathi shwi melin pega Malimingi melin cheke Malimingi melin cheke Malimingi melin cheke Malimingi ngegi pele Malimingi ngegi pele
Shota ngosimen, shota upano ngigibeli stimen Phethe ijuice ngiphethe ushukela Fika le goli ngavele ngayiphilela Fika le goli banyanya banyiphela Fika le goli ngavele ngayiphilela Fika le goli banyanya banyiphela
Tripu yabanda imanzi uthukela Ngena eklabhini ngihlala ngithulela Mpama ngashaya umfana bengisukela Ntombi yami yababa wemfana ngayiphikela I want the cash to check Ntombi yeAfrika ngidonsa ngegoda Thukela ngithopha, keep it up all then first time uchopha Uphuso mnyama, funa yokhoma, male yangihlisa manje akalobola Masifika kaqwabe, funa khuleke, bizo yeyeye Mama mama teke, ngithi ngiyathandeka kaqwabe
Sathi shwi melin pheke, malimingi melin cheke Malimingi ngeke iphele, malimingi ngeke iphele Sathi shwi melin pheke, malimingi melin cheke Malimingi melin cheke Malin ning a melon checker Malin ning a gipel Malin ning a gipel